Downloaded from ilovezedmusic.com.
You know the name, right? Maki G.
And OJ Classic Music.
Charles.
Frozen CEO. Hey, hey.
Shipwe, ishishe na te shobe demina. Shipwe, ishishe na te shobe demina. Shipwe, ishishe na te shobe demina. Shipwe, ishishe na te shobe demina.
Friday night, elo muchi light. Na chilila, no na ma fighti. Walondie nwanika so light. Na gelo, ine ni tighti. Chile lila, bantu lelo ni mbeula. Chile lila, bantu lelo ni mkwatisha. Shipwe, tukafwa shimbi. You know the name, right? Right?
Shipwe, ishishe na te shobe demina. Shipwe, ishishe na te shobe demina. Shipwe, ishishe na te shobe demina. Shipwe, ishishe na te shobe demina.
Alalilu ndivu kusa, ndivu nwa. Ndashi kumbela ala kindala mashobe boi. Mona brak tebu ili braki. Mona brak lebu ili patebu. Ne mama shile nkonka. Kabilisha nine puisha.
Shipwe ishishe na te shobe demina. Shipwe ishishe na te shobe demina. Shipwe ishishe na te shobe demina. Shipwe ishishe na te shobe demina.
Maki G, mujela wa mujela. Lero ni mbeula, lelo shile ntuka. Vagelo na vena na vadiva.
Ma, elo efialo atishani.
Let the boss, tubike mwefindelele. Ewaro tunanishi na tubeula. Nango shipwe, tukafuwa shimbi. You know the name, right? Tukafuwa shimbi.
Shipwe, ishishe na te shobe demina. 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 Ishishe na te shobe demina. Ishishe na te shobe demina. Ishishe na te shobe demina.